Akwebere na abụ ka anyị ji kwatu mgbidi Jericho. Ọkwa dị mbọ dọkwụ ịchọ ma jide ebube.
Oh, yeah. be sin a more than a mother, sin a mother, ban a more. What if I want a new one? Why am I here? You did. We'll be right back. mu ewe ruge mai de kiri chupu asime ewe ruge mai de kiri chupu mai de kiri chupu mai de kiri chupu ewe ruge mai de kiri chupu Yo, yo, yo.